way, boy. I said some ngoma, whiskey for you put them on. Kagan some bawala, we a calicate it out, wait, kagan some bawala, kagan some bawala, kagan some bawala, we a calicate it out, wait, kagan some bawala. Chaluangolika kensa, olinatame kwa tasanka, abakazi abawala bakumatira bonna besigakwe, ebizibu abagambirako kweka simanyo bawali atayitayo foreigners nawo bayitayo muyaye owambanga rebo, abakazi bonna bakwegwanyiza, obwenzi obwakujula, twala muli obwenzi bonga bakayiso yasalayo munne, kati kakenso sinika manyo, oline wakuvaako, ebizibu byabwe simanyo wo bikwatako wabituddeko butuzi, toleta ntondozo wano, sana wampulira nfa, wisikilifu yemusobedde. Kagan some bawala, kagan some bawala, we a calicate it out, wait, kagan some bawala, kagan some bawala, kagan some bawala, we a calicate it out, wait, kagan some bawala. Ogesako kubowange, ebyange tobisobola, bijja kusula mu mbi, kusaba tuteka ebigambo byo, okomye kibebi kyange, wamachana nyenyezaamu, yagala omukoko nyenga timba weteke erinnya omutego, nange nja kukwata ng'omutego, njoba abakazi ba bendi, oyigete bazanyira ku bakazi ba bendi, zokimanyi bebi gowe kagwe njagala teri mulala, kagenso wange si owo njagala oyige. Ofune kirasi jona sobola atofuna nakusana ebidongo bikumi omuliro polo ba fans abalina kagan some bawala we a calicate it out wait kagan some bawala kagan some bawala kagan some bawala we a calicate it out wait kagan some bawala kadichali obo wabajawa zabo tebankanga bamukaga emisege jagalo kulya emmere y'abantu mwana nkwade kwediki nenebuzo kikolotya kodio kibokozesa okusikiriza ebimame byonna byonna nebikwemolerako nebikumogera obulungi ate nebiraga biweddeyo naawe nolaga nti oyagalako olabika nga profesa mubakyala sitayiro gy'okwanyisa abakazi nkyamu banange mwekengeddemu Wizkid mweku magezi yeah we mpulira bo kunyingidde mu mutima nange nenzigi.